Bungie's on top of this Mokolo. Bungie's on top of this Mokolo. Bungie's up, Bungie's up, oh oh. Bungie's on top of this Mokolo. Bungie's on top of this Mokolo. Bungie's up, Bungie's up, oh oh. Lava pot, Abba Fulu Gubi Ishu Gota Umawad.
Mana abengizohlala mama bana athula musukhala ngiyazi iminyaka siyayibala kodwa uthando lisakhona ukuthembeka nakukukhona impatho nothando lokho kuwubala owesikhombisa lo nyaka ngiphante kepha ngikaze ngibuye kodwa langalinye kuzokhanya musukhala ngiyathemba le ncwadi izokufica ungadangele lalela ubuhlungu obusenhlizweni abulinganiseki ukube isibalo bengizothi u-X ngoba inkinga yami namaphatha ayisolveki ngiyazama ukubekezela kepha mihla namalanga inkumbulo iyangibulala le ncwadi ngeke ifaniswe nomuzwe enginawo ngoba yona ngiyibhale ngamagamana ukuba imali mana bengizobuya ngizosihlalela nawe ngoba injabulo nothando kuphela obungifikela enhliziyweni manginawe like Java mina angikudeli even umama nomaba bangikhethelanga la kuwena ngakhethelwa inhliziyo kumina usufana nothandiwe futhi lokho soze kushintshe ngiyeza yebo ngiyathembisa ngiyeza abantwana mabegula thatha lelo yeza ngizobuya lezo zinyembezi ngizokusula angisathandi ukuba lapha ngiphoqwa isimo impendulo ayibuyi mangicela ukugoduka iningi alisangazi for sure bazitshela ukuthi indlela ebheke ekhaya ngisayazi bathi ngizoduka ngisebenzela abantu abami ngilwela ikusasa lezingane zami angifuni umlando wempilo yami uziphinde kubona mhlawumbe mhla wathola ithuba wangivakashela uyoyibona imizamo yami ekugcineni kumele silale zidlile ikhaya kumele silakhile ngicela ungadubi bandla ubula ikhaya ungaduki isithandwa ngizobuya ngiyakuthembisa ngenhliziyo ngiloba izifiso zekusasa lalela ngiyafisa ukubuya umsebenzi ungibambile kodwa mhla ngabuya nawe uyovuya ngusijulay
Yeah, I'm coming. Yang pelela ngishot galuto we shipami we condemn him head as he says she love me yeah so who was lali come and call me dali honey love you yang yam tanda lo chaza kakhulu yang chama lo hey manje ngamshiya bro apheli nyanga ngiyahama boy kodwa ngamthanda wo and ngiyasifela yo baby ndobona makupheli nyanga mengakubonanga ngizofaka imali kuze abantwana baphile kahle Nawe ngiyacela uziphathe kahle bamba la thando lwami mama ngiyacela uziphathe kahle mama wa bantwana bami ngane ngiyacela usikhulise kahle abelunga bavume ngibuye ekhaya bathi umsebenzi mningi lana hey semazweni ngiyasebenza awulayi kodwa ubhemi ngiyamsaba wela ayakukholula mina ngiyamkhumbula uyazi ubuhlungu okuba khona kwemali kushoda uthando Kodwa isimo ngizosamukela manje ngiyamfonela ngiyamtshela ngiyasithandela ey yena kuphela zambile insuku iphelile inyanga zambile inyanga uphelile unyanga ngena kwindiza ngibheke emakhaya fikile isikhathi ngibona umama nabantwana ngena kwibhasi ngibheke emakhaya ngehlulana ngiyacabanga cabanga umama nabantwana nokuthi nje selinjani ikhaya ngehle esitobhini ngibona abantwana ngelo sizama uthando nokhaya yani njani uphi umama zithingani umama ukendlini webaba nok 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 ubani lo imino baba wekhaya idipro bengithi ngishaya ngesaprayi ngiyafika ulele nomnganami ongiyeza ngiyeza Yeah, I'm coming.
Sengimnike kunkokwami kodwa yena wakhetha ungitshithela. Ungitshithela nomngani wami. Sengimnike kunkokwami kodwa yena wakhetha ungitshithela. Ungitshithela nomngani wami. Iyo mna nawe. Yazi nana manje angakakholwa mawe Kuthi ubusuhlile ungilinda ngibuye emazweni le kude weyo Yo nana we Yazi nana manje angakakholwa mawe Kuthi ubusuhlile ungilinda ngibuye emazweni le kude weyo ongiyeza ngisaphothe smokolo ongiyeza ngisaphothe smokolo ongiyeza ongiyeza oh oh ongiyeza ngisaphothe smokolo ongiyeza ngisaphothe smokolo ongiyeza ongiyeza oh oh laba bath abafuna kubi ishukoda ungawari ungetala ngizobe ngkhona ongiyeza ongiyeza oh oh ilaba bath abafuna kubi ishukoda ungawari ungetala ngizobe ngkhona ongiyeza ongiyeza oh oh.